Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare sappo e joyi lewru me yo meede mayri jam jena yamda soki der maison de la presse do Bamako do jottino no do kabaruji dum moro wi galo kanko noddete Mamadou Watra won to boggi jambe to. Yewte yalla hono homo fur haani windirde inde mudun leelo yobbo inde woteji di ngadirta no dum woni faana yoga e anniaji Bamadi le batu ngadda hakkunde bibbe leedi mali de ko noddir dialogue intermalien woni faana mudu fa yewte yalla no mali ko be hewbe kan yaltirde le woteji ngaroji di le ko sakiti ko don jarda le datimo yifu attawan garibabe antona yimbele nyaagotobe wundumare kanye ko nante mudu dido golleji be kolliti wi di kan hadede hono fu do watte su dum hade kutteji ko yowi do mudo ngara famtade do e journal ngal examen ngaji no dirte di def di balde sedde meten hiddile hen dum fotta kasen jonte tati wattu juno suka be kolliti no kura ngay di gonde tati do dum tori dum hen di wono sembe kabaruji dum jigi no do fete hande di bismillah mo don e hadade jiddo fu yaha winda inde mudo yubbo inde yimbel hanbe wotade be idum e yoga anniaji Bamadi le botu ngada hakkunbe be leedi mali ni le yontre jabbi nonde be bikkoni faana mudu fab joto yel hono mali ko be hewbe kan yaltere le woteji ngaroji di hono wori Ousmane Niali Bouli
hawrube e kaltidal hakkunbe be leedi be noddiri dialogue intermalien darti bibbe mali jodi be tiagal leedi meden ni kanyi endu mbotane fa kanyi endu keba lamotobe be darti du gollide darontonde woteji noddirtende age mo ina le region ngaji kesidi be darti du himbe mali binda indeji mu ben do yubba inde woteji yalla woteji di an gadira no mojiri hawrube hen kolliti wida du an hani bibe mali wombe jaggal leydi meden di limte fa ande hono poti yalla goddo mo be darti kasen le yubba inde woteji watane hakkilu dum nyongitibe e gube wombe le leydi meden di kanyi hayebe heybe le de to gande ko darta kasen yo jangingol bibe mali yalla an laato leydi yankobe lobbube fa teddina sariyaji leydi meden di hakkilu bangal leydi yanka ko sukabe jokkolbe dum ana ko yela sanne e hawrube henbe tiagal dun hawrube henbe darti du modi babe amiri en gure e deandeji fayotade gure pamere e balle societe civile padde e nadde les partis politiques ngaji
ido kabaruji fama hebe do page ame Facebook na compte tiki do noddirte Twitter nyalom hande mo noddiri X mbiyan ko nayri bangal nyaagunde wobbe dumbi gribal idum yaata idum heba sembe le ngallure Bamako ne kanyele nokkule keddide ngalluje le nokko a tawon yo worbe kanyerobe wakati tawa suka wakati du tawa yimbe le nayebe wakati du tawon yo dum wundumare en kanyen ko nande mudan kanyen tawata le dati mo dana gondi e nyaagade wattu jono kutteji hol yo wi do o do golle hon dum hani secrede fa kebe famtare kedden Ali Cisse kanyen e Mamadou Sama Seku
garbi na golle huuno ko dina alsamako o hadi ga kanko Ala Hassan ba to andan do kabaruji bangal dina alsamako o holliti wiide fa on do golle tekkudo hande leedi amendi heba hadede wajibi kina dewte bangal politiki leedi amendi itte pabutudi bedo garibabe
garbinde na hada leedi na aslam denno kala lamibe jugube soboy hani fide dabreji fede o do kabar o ka hadde dum no heeta ana hani dabreji lenne yalla nambe kabar mudum be na heba ko hinno
tomboktu mopti borade sikaso kai hakilaji jamande ka ana fecci bangal hadugol garbina gongol leedi amendi
parfois
e manjam so garbembe na tawa ko e mabbe kontreji dinga na fi sabu mo sato dun to ribembe no la sare bandiji mawdi garbin gol kay wato fitti mo le anar du faydu dinir tagal hik andon le mali do e jittirago tanken buri hewde den no wajibi yimbe yo garbin
manjam chefin sisogo dunki andan do kabaruji bilide nedda ko holti wede fade garbina gongol hade la yure le leedi amendi kana ko be leendi an han fiide dabereji tafom yel beedo sukabe be dum woni golle mu em ana hebene ko golla
une decision
an ya hadde garbin gollo le mali jati hede mu unde soni dabereji yama bangal jogola hinni be kbar mudum be hono nanude sukabe le nukuji jangirde ko nande mu
institution andinde tam wiide garbina gol el sariyaji le leedi amendi ka ko hada nanga do hen fu ana way jukkede balde sappo e joyi yaade bi jeegom kaso ga tawede odo sariya fu garbina gongol ka nyande fu buri hebude sambe de lidi amendi
en jaran le masinar tobe koliti durobe didon kanyen baraton dabaji mudu en dun jada odo kasara wadi le sappo did lewru meh jabbi non dou le gellel gel dun derton kara idum le commune masino non be kolitiri wide sedi be wombe tombe bi yo yimbe al joyen kaborte kanyen gonde wadi ton dido golleji be ngadi no dango fode lamo tinno jaw yalonani renirde odo nokku
Sijota Yamani yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Kabaru yi puɗɗar do mi halnion kabaru landinade dum woni examen ngaydi be noddirta defdi ko anni wadde le 35 yotto joyi lewru juin woror ndu le majjun be bi sukabe an gonde landinade wattu jone be ngad exercice ngani mabbe kanye ko nande mudun le majjun be do sukabe bi ko torribe wattu jone hono kura ngaydi gonde e tajirde no sarabe beti hedi gonde yaltinde le hen nyaloma hande no fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Bouli kanye Ali Cissé
min mofi defo rawande hitani hikka watta chile am nayi mi de filo e de min mil hitan hikaka min landini ke san fewde e majjum mi heban modu so Allah jaji
hon o imotodo ni sukabe lekkol hewbe woni fuddobe dursitade yogabe mabbe joonin arande mobben be politique ko wembibe
je suis un cœur parce que
mede suguli sabe joonon koydam arande wadde def ga mide tajorika mi heban dum mi puddi yewtidade e monsieur amen be le son age amen di min jangi an heba libbi tati jom mede filo e ko min gaddi ko min hore tam ciudi saatu mide ngada kuru privé ngaji wakati mide kawtan lato gubal jati min pilo e ko min jangi le classeji di kikide Allah newno def
bonne chance à tous
le ciudi l'école kewdi hejoji di timmi le suudi l'école Bukari wolge moti Muslimbe ana gondi e faabaade imotobbe le ciakite yontere fu woni golti en wiide Abdoulaye Sy kanko woni directeur Bukari Wolge second cycle 1
les maîtres sont vraiment
Michel Mbe so gonga oka an wara jaati sukabe jangobe tinnibe sanne be du atama wakati fu an doga caggal mabbe yella ana tewta faamude leçon ngaji dibe paamay so wana dum hejuji dibe kaani jangineede di ka timmi murtireji fu waday bangal jandene hikka no dum fuddiri e sambeni non dum wordi jukkitaade nyalo mohande o hore
continue comme ça
di examen ngaji ngaran wadede le wattu mo kuran jukkini tawude le galleji yogaji sarabe won dabereji di pi yalla ana balla sukabe mu ben
nous avons décidé
bami anni hadde sukabe yaltude jam yalla bi keba imade law bete be ngara exercice ngaji mabbe e timo leçon ngaji mabbe do mi sodani suka am lampaji chinois en yalla mo heba foire mo lata sabo we jour mako o timo leçon ngaji mako di tawti dala fu o matay
dans la facilité
andi be kabaru jande ana darta imotobe hendurcito ko jangi dun be gartadu do ko wadano yabbade ko be jalato du hejoji di timma do e nyalade examen ngaji di Jibril Keita on jangino gon e foftere jodi do yoru
si larive ko
su sugab jango be wom ko hokka imodo mudum ele defu o tay be jeyi latta ko hunne newotodo mi de ngada du'a ka Allah newun defu o
grand succès
holi tinde wide imo goji def bangal caldi ana kani fuddude sappo e jeddi lewru mendu timma chapantati e go o mayru imo goji bindi puddan tati lewru juin timma joyi mayru
wattu jone jaran nokku no dirtede kaybe kolitide kappu gon nokku no dirtede ambe didi o do kappu be ngadi ton hono kuppu mabbe o do kuppu du fiyama ton le sappo e go lewru me yabbi nondu le majjum be finangal dum woni feddine no dirtor soni kanye commune nokku no dirtede tafasir ga kanye pidi ton wakande be jano pour langation de den to soni watti be ton baddi didi nombe kolitiri wiide kambe lambe kappu gon le o do nokku be bi koni faana mudum fa yoto yella honno kaldal e kawro kanye fa yoto jam e dejer hani wortede hakku jalli ni gondi le odo nokku tagal muden kalan kabaru kanko no dirte da kamori dombiya pio ballon jeyat leledi malini pio wattu jono nokku no dirte da brest dum won ligue into francito hit on litan wed hitan hikande kanko marki ton baddu fu burdo ngardude le odo nokku dum le pide mabbe 2023 2024 no holitra wide odo baddu o watti dum wakande be gonno fidude e fedde no dirte ne lorian leledi francini holitan wed dum le on do wattu dum biyan o watti baddi nay nombe kolitru le mini taji noga e jagom ko hokka o do balli ko hokka di do jenaari ko yoga andabe kabaru ballon kay koliti wiide ko heewi fi ballon leedi malindi ana kani yewtade nanga datul ngal kamori wonde nangude nyalom hande no kedde mo kanko nditer Yakuba Tangaro yo journaliste andan do kabaru birki sembe celdi ko mo sifi do do faccitango Ousmane Niali Bouli
je pense que le pire du meilleur bid
de mele ko kamori dumbiya bi mudun ma watti le ligue 1 française 2023 2024 wi akany buri ngardi dun ana nanga hakille ko hande e ndi gaynaari. Min jaati ko lantomi hooran jooni yalla jewɓeɓe ɓe jaati ɗum e Rems yalla mimsi tawi ko liɓɓimo stade Brestois. Sabu hita andi hikkandi o golli sanne leygal guɓɓal, o nafi ɓe sanne sabi o watti biŋaaji jeegon, o hokki du biŋaaji nayyi gatta. Miɗe miila le matchŋaji 25 ɗum an hani yettede. Caggal ɗum kase miɗe miila ɗum waɗan fo hoolo hoore makko ɓeyde fa bademo le figol makko ballon no yarata yeeso. Si tawa Franci toon, si tawa so yehi nokku goɗɗo mo wuuri. Ɗum aɗa waawi waɗde du fa fiyoɓe ballon Mali woɓɓe kañum du ɓama misalu dow makko golla. Annda du sini a golli tan a heɓan nafa golle maɗa.
En biyan ɗo garte haddude bete hannde dow kabaruji ɗi min jowti on sanne heɗade heƴƴo jamen ɗiɗo kabaruji fuɗo mbawiɓe diddo beme amen annde to 37 321. Noon ƴewtiki ɗum won www toɓɓere studio tamane ono joguiɓe téléphone ŋaji ɗi écran ŋaji ɗiɗo ɗon mbawi ƴewde application mo studio tamane o kettunoɗon toon journée ɗe wakkati fuu nde jiɗɗon fo jeeya fewi nokkonno andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalamu. Yotere meden bete hande nde waran yowade dow dambiru micciteden wiide yudon fina tawaji le leedi meden di hebe funo gaddata fina tawaji mudun en nokkule goddanto so tama robelbe kanya worbe be dambi ditto nokkule goddato to do be biya debbo dambo e hore mudu gorko o dambo e hore mudu hebe funo fina tawaji mudu en gorri le on do wattu debbo janginte hono kabaru gurdam mudun wori janginte duno hani jogirade suudu mudun janginte duno hani wurdude e dewgal hono fu dum wori nyaloma hande tam fa hande be do robelbe gonde janginede na tam o do fina tawa ne heddi leydi meɗen ndi fa keɓen famtade gare keɗe ko Ali Cisse heɓini en dow hen.
Dambordu yo hunde nortortande e le fina tawaji kewɗi fandam muɗum yo famminde jombajo o ɓilentereji dewgal ɓeydade ɗum ɗon sifa ñamduji ɗi o hani hinnade no holitiri roɓe yogaɓe to kay yoroso bankas e tumiña
sini yombaɓeɓe anda kabaru dewgal sanne nde wonno ko neɗɗo ɓattinta hedde mabɓe le suudu dambirdu fa jangguinoɓe faaboɓe du ɗum fof ko waɗirte yalla jombajo debbo o ana heeɓa faama no joɗiro le suudu mum fa gasa sini kurtu o waɗi ñalo mo jokkuɗo mum inniraɓeɓe jan darowo yombayɓe ɓe e yimɓe gorko o ana kani hokkude kalisi fa kulle jogaji moƴƴine hono boyri sukkara sode kalisi du hokke ñeyɓe.
Debbo dambowo o darande makko no mawni sanne e le alhaali jommajo o kanko heewata jommajo o hollude muɗum hono fof o jogorto suudu makko keɗɗano madame Tapo Binta Fani an ɗan ɗo finatawa dewgal to moti to
sini kurtugo no hani waɗede alan jombajo debbo o dambete illa kamisare fay goto hana yide ɗum kanko tan e dambotoɗo o tawdete kanko wellitata joomum ko hani wadde ko moƴƴi e muɗum kadugal danal ngal jombajo debbo o ɓornete ngal neɗɗo goɗɗo fuu hana yide ɗum so wona joom suudu muɗum kañe dambotoɗo o cofe ko jombajo debbo o hokkete ñama ɗum le balɗe tati farde muɗum dambade dambotoɗo on defata ɗum jombajo o ñamduji koyfiɗinɗi tan hani ñamude sini o waɗiri noon o heɓata tiɗɗalla ɓeygu e yiɗaka jombajo debbo heddo kañum tan tawi dambotoɗo wala hedde muɗum ɗum moƴƴa e makko.
Reɓoɓe mi ɓatiɓe fof holliti nafoka ɗiɗo finatawaji ɗi ɗi hakkillo maɓe ne hani jaati haybede woɓɓe kay wona noon pamiri
joƴƴinde suka debbo fa dambe yo ɗum wajibi noon on wakkati taggu jomum ƴewtete ƴeewe yalla o sukana o wona so ni mo tawraka cukaku makko toon ana hollite wiide o yaguini galle maɓɓe fof
ɗum ko en finatawa holti wiide dambordu darande muɗum no mawni sanne yalla jangguinde jombajo o nuwile galle keɗɗana fude keta ɗum ko finatawa
tina haɗay ɗum fe jangguinde jomum so ɓami fa dambama yombayɓe fana kani jangguinede eɗum wara e haddisaji jaati jomumen jangguineno kani waɗirde gurdam muɗum en kañe e dina muɗum en sa yi hande sukaɓe an jogui tiɗallaji ɓe jangguintake ɗum wattudu soɓe kolidirtako soɓe ɓami fa ɓe naati e dina
dina aslama en yeddata fe ɗiɗo jogolaji ɗi almami Mamadou Diankouba holti wiide yoga e ɗiɗo funetawaji nomo ani jaati birki debbo banggal lende saabi sato rafi andal muɗum no sambinetti alaji hakkude ɓamodirɓe
on wakkati ɓe puɗɗata gurda mabɓe yo wajuɓe ɗiɗon ɓe fof ɓe kaalene homo fu teddina goɗɗo wattu wala li hen somin pamminiɓe tan homo fu jokkan fina tawa
non ɗum holitiri jeedune somburo neɗɗo dina chrétien ka noon o ɓeyri wiide yombayɓe to chrétien en ɓe kay jeey suɓade sifa jogolla dambordu mabɓe
hakkille wolumvlake tawede balɗe jeɗɗi hedde dambotoo sotto ana arande le fina tawa meden debbo e gorko tawa anendirano farde mubben nadde e dewgal rewbe mawbe kanya en kollitata joomu en menen mi anda dun mi watta dun mawniraabe rewbe ngada e dun sukaabe andu ngatta dun
on ne le feront pas
andon wiide dambourdu wala fe le fina tawaji yogaji le mali honoto bobobe e haabe